Amakhosi esibili isahluko 15 verse 1
Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa kaJerobowami inkosi kaIsrayeli uAzariya indodana kaAmasiya inkosi yakwaJuda waba inkosi
Verse 2 Wayeneminyaka eyishumi nesithupha eqaleni kwakhe ukubusa wabusa iminyaka ngamashumi ayisihlanu nambili eJerusalema igama likanina lalingu uJekoliya waseJerusalema Verse 3 Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise uAmasiya Verse 4 Nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga abantu babesahlaba besashisa impepho endaweni eyiphakemeyo Verse 5 UJehova wayishaya inkosi yaba ngonochoko kwaze kwafika usuku lokufa kwayo yahlala endlini yahlwanisiweyo uJothamu indodana yenkosi wayephezu kwendlu ahlulela abantu bezwe Verse 6 Ezinye izindaba zika-Azariya nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na Verse 7 U-Azariya wayeselala koyise bambela koyise emzini kaDavide uJothamu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe Verse 8 Ngonyaka wamashumi amathathu neshakalombili kaAzariya inkosi yakwaJuda uZakariya indodana kaJerobowami wayeyinkosi kwaIsrayeli eSamariya izinyanga ezisithupha Verse 9 Wenza ukube emehlweni kaJehova njengalokho benzile oyise kasukanga ezono ezikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo uIsrayeli
Verse 10 uShalumi indodana kaJabeshi wamenzela uGobe wamgenca phambi kwabantu wambulala waba inkosi esikhundleni sakhe
Verse 11 Eziye izindaba zikaZakariya bekazilotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli.
Verse 12 Yilelo izwi likaJehova alikhuluma kuJehu ngokuthi amadodana akho kuze kube sesizukulwaneni sesine ayakuhlala esihlalweni sakwa-Israyeli kwaba njalo.
Verse 13 uShalumi indodana kaJabeshi waba inkosi ngonyaka wamashumi amathathu neshagalolunye kaUziya inkosi yakwaJuda wabusa inyanga eSamariya. Verse 14 uMenahemu indodana kaGadi wenyu weTirisa wafika eSamariya wagenca uShalumi indodana kaJabeshi eSamariya wambulala wabusa esikhundleni sakhe. Verse 15 Ezinye izindaba zikaShalumi noGobe lwakhe alwenzayo bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 16 Ngaleso sikhathi uMenahemu wachitha iTifisa nakho konke kwakukulo nemikhawulo yalo kusukela eTirisa ngokuba bengamvulelanga ngalokho walichitha nabo bonke abesifazane abakhulelweyo abakulo wabaqaqa. Verse 17 Ngonyaka wamashumi amathathu neshagalolunye kaAzariya inkosi yakwaJuda uMenahemu indodana kaGadi waba inkosi kwa-Israyeli wabusa iminyaka eyishumi eSamariya. Verse 18 Wenza ukube emehlweni kaJehova kasukanga zonke izinsuku zakhe ezonweni zikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 19 Kwafika ukuhlasela izo uphula inkosi yase-Asiriya uMenahemu wamnika uphula amatalente ayinkulungwane esiliva ukuba isandla sakhe sibe naye ukuqinisa umbuso esandleni sakhe. Verse 20 uMenahemu wakhiphisa u-Israyeli imali bonke abantu abacebileyo kwaba yilona lo amashekela ngamashumi ayisihlanu esiliva ukuwanika inkosi yase-Asiriya. Yayisebuyela emuva inkosi yase-Asiriya ayihlalanga khona ezweni. Verse 21 Ezinye izindaba zikaMenahemu nakho konke akwenzayo angithi kulotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 22, uMenahemu wayeselala koyise, uPhekaya waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 23, ngonyaka wamashumi ayisihlanu ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPhekaya indodana kaMenahemu waba yinkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka emibili. Verse 24, wenza okube emehlweni kaJehova, kasukanga ezonweni zikaJerobhoamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 25, uPheka indodana kaRemaliya induna yakhe wamenzela ugobe wamgenca eSamariya enqabeni yendlu yenkosi kanye no-Arigobi no-Ariye. Wayenabantu bakaGiliyadi abangamashumi ayisihlanu wambulala waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 26, ezinye izindaba zikaPhekaya nakho konke akwenzayo Bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 27, ngonyaka wamashumi ayisihlanu nambili ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPheka indodana kaRemaliya waba yinkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka engamashumi amabili. Verse 28, wenza okube emehlweni kaJehova, kasukanga ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 29, emihleni kaPheka inkosi yakwa-Israyeli kwafika uTigilati-Pileseri inkosi yase-Asiriya, wathatha iJoni ne-Abela-Bheti-Mahakha neJanowa neKedeshi neHasori neGileyadi neGalile lonke izwe lakaNafetali wabathumbela e-Asiriya. Verse 30, uHosheya indodana ka-Ela wamenzela uGobe uPheka indodana kaRemaliya wamgenca wambulala waba yinkosi esikhundleni sakhe ngonyaka wamashumi amabili kaJothamu indodana ka-Uziya. Verse 31, ezinye izindaba zikaPheka nakho konke akwenzayo Bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 32, ngonyaka wesibili kaPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli, uJothamu indodana ka-Uziya inkosi yakwaJuda waba inkosi. Verse 33, wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqalweni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Igama likanina lalinguJerusha indodakazi kaSadoki. Verse 34, wenza okulungile emehlweni kaJehova, wenza njengakho konke akwenzileyo uyise u-Uziya. Verse 35, nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho ey'ndaweni eyiphakemeyo, wakha isango lasenhla endlini kaJehova. Verse 36, ezinye izindaba zikaJothamu nakho konke akwenzayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 37, ngalezo zinsuku uJehova waqala ukuthuma kuJuda uResini inkosi yase-Aramu noPheka indodana kaRemaliya. Verse 38, uJothamu wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide, u-Ahasi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.